Isililo 1 verse 1. Iyeka ukuhlala kodwa komuzi owawunabantu abaningi. Usungumfelokazi owawunezizwe eziningi, owawuyinkosikazi phakathi kwezifunda, usungobuswayo. Verse 2. Uyakhala nokukhala ebusuku, izinyembezi zawo zisesihlathini zawo. Kawunamduduzi phakathi kwazo zonke izithandwa zawo. Bonke abangane bawo bawuphathe ngenkohliso, sebe izitha zawo. Verse 3. UJuda uthunjiwe ngenxa yokuhlupheka nobugqila obuningi. Uhlala phakathi kwabezizwe, katholi ukuphumula. Bonke abamzingelayo bamfica ephakathi kobuhlungu. Verse 4. Izindlela zaseSiyoni ziyalila ngokuba kungeziwa emkhosini emisiweyo. Onke amasango achithekile, abapristi balo bayabubula, izintombi zalo ziyahlupheka, nalo linomunyu. Verse 5. Abamelene nalo sebeyinhloko, izitha zalo zinokuthula, ngokuba uJehova uhluphile ngenxa yobuningi beziphambeko zalo. Izingane zalo ziye ekuthunjweni ebusweni bezitha. Verse 6. Bonke ubukhosi bumukile endodakazini yaseSiyoni. Izikhulu zalo zinjengezidluzele ezingafumani idlelo. Zihambile zingenamandla ebusweni babagxoshayo. Verse 7. IJerusalema liyakhumbula ezinsukwini zokuhlupheka kwalo nezinsizi zalo, konke okuhle okwakukhona ezinsukwini zasendulo, lapho abantu balo bewela esandleni sezitha kungekho olisizayo. Abamelene nalo balibona bahleka ukuchithwa kwalo. Verse 8. IJerusalema lalonile kakhulu, ngalokho seliyisinengiso. Bonke ababelidumisa sebelidelela ngokuba bebone ubunqunu balo, seliyabubula nalo libuyela emuva. Verse 9. Ukungcola kwalo kwakusemaphethelweni alo, alikhumbulanga ukuphela kwalo, lehlile ngokumangalisayo, alinamduduzi. Bheka Jehova ukuhlupheka kwami ngokuba isitha sizikhulisile. Verse 10. Isitha selulile isandla saso phezu kwakho konke okumnandi kwalo, ngokuba sibonile ukuthi abezizwe bangena endlini yalo engcwele, owabayala ukuthi abayungena ebandleni lakho. Verse 11. Bonke abantu balo bayabubula befuna isinkwa sabo, banika okumnandi kwabo ngokudla ukuba babuyise umphefumulo. Bheka, Jehova ubhekisise ngokuba ngiyadelelwa. Verse 12. Akulutho kunina nonke enidlula ngendlela na? Bhekani nibone ukuba kukhona yini ubuhlungu obunjengobuhlungu bami engehlelwe yibo, uJehova angihluphe ngabo ngosuku lokufutheka kwentukuthelo yakhe. Verse 13. Ephezulu ungithumele umlilo emathanjeni ami wawahlula, wenekela izinyawo zami inethe, wangibuyisela emuva, ungenze incithakalo ngiphele amandla usuku lonke. Verse 14. Iziphambeko zami zaboshwa ngesandla sakhe zaba yijoka, zalukwa sezisentanyeni yami, wakhubekisa amandla ami. Inkosi nginikele esandleni sabo engenakumelana nabo. Verse 15. Inkosi lahlile wonke amaqhawe ami phakathi kwami, ingibizele umhlangano wokuphahlaza izinsizwa zami. Inkosi nyathele njengasesikhwameni sewayini intombi eyindodakazi yakwaJuda. Verse 16. Ngiyakhala ngalokhu iso lami liyamululeka izinyembezi, ngokuba umduduzi wami obeya kubuyisa umphefumulo wami ukude nami. Abantwana bami bachithekile ngokuba isitha
sahlulile.
Verse 17. Isiyoni siyelula izandla zalo, akakho olududuzayo. UJehova uyalile ngoJakobe ukuba abamzungezayo babe yizitha zakhe. IJerusalema linjengesinengiso phakathi kwabo.
Verse 18. UJehova ulungile ngokuba ngihlubukile izwi lakhe. Ake nizwe bantu bonke nibone ubuhlungu bami. Izintombi zami nezinsizwa zami ziye ekuthunjweni.
Verse 19. Ngazibiza izithandwa zami zangikhohlisa. Abapristi bami namalunga ami bafela emzini besafuna ukudla ukuba babuyise umphefumulo wabo.
Verse 20. Bheka Jehova ngokuba nginosizi. Izibilini zami ziyaxhaphazela. Inhliziyo yami iphendukile phakathi kwami ngokuba ngihlubukile nokuhlubuka. Endle yinkemba eyaphucayo, ekhaya ngukufa.
Verse 21. Bezwile ukuthi ngiyabubula kepha anginamduduzi. Zonke izisazami zizwile ukuhlupheka kwami, ziyathokoza ukuthi nguwe okwenzileyo. Ululethile usuku olumemezileyo, kepha ziyakuba njengami.
Verse 22. Makufike bonke ububi bazo ebusweni bakho, wenze kuzo njengokwenza kwakho kimi, ngenxa zozonke iziphambeko zami, ngokuba ukububula kwami kukhulu, nenhliziyo idangele.
Isililo 2 verse 1. Yeka ukwembesa kwenkosi, indodakazi yaseSiyoni, amafu ngentukuthelo yayo. Uphonsile ubuhle buka-Israyeli emhlabeni busuke ezulwini. Angasikhumbulanga isenabelo sezinyawo zayo ngosuku lwentukuthelo yayo.
Verse 2. Inkosi igwinyile wonke amakhaya kaJakobe ingahawukelanga. Ngentukuthelo yayo ibhidlizile izinqaba zendodakazi yakwaJuda, iyasidilizela emhlabathini, iyangcolisa umbuso nezikhulu zawo.
Verse 3. Iyanquma ngokufutheka kolakalwayo zonke izimpondo zakwa-Israyeli. Iyabuyisela emuva isandla sayo sokunene ebusweni bezitha. Iyashisa uJakobe ngomlilo wamalangabi odlanxa zonke.
Verse 4. Iyantsala umtsalo wayo njengesitha, iye manje ngomelene nathi. Ngisokunene sayo yabulala konke kwakumnandi emehlweni ethu. Etendeni lendodakazi yaseSiyoni yathulula ukufutheka kwayo njengomlilo.
Verse 5. Inkosi isinjengesitha, igwinyile u-Israyeli, yagwinya zonke izindlu zakhe zobukhosi, iyachitha izinqaba zakhe, yandisile endodakazini yakwaJuda ukukhala nokulila.
Verse 6. Iyachitha idokodo layo njengelensimu, iyaqeda indawo yayo yokuhlangana. UJehova wenza ukuba kukhohlakale imikhosi emisiweyo namasabatha eSiyoni. Wadelela ngokufutheka kolaka lwakhe inkosi nomphristi.
Verse 7. Inkosi yalilahla i-athale layo, yanengwa indlu yayo engcwele. Yanikela izingange zezindlu zayo zamakhosi esandleni sesitha. Ziphakamise izwi endlini kaJehova njengasosukwini lomkhosi omisiweyo.
Verse 8. UJehova wayecebile ukuchitha ugange lwendodakazi yaseSiyoni. Wawelula umucu wokulinganisa, akabuyisanga isandla sakhe ekuchitheni. Wenza ukuba kukhale ugange, nodonga kudangale kanye kanye.
Verse 9. Amasango alo ashona emhlabathini, wachitha wayaphula imigoqo yalo. Inkosi yalo nezikhulu zalo baphakathi kwezizwe, lapho kungekho khona umthetho, nabaprofeti balo abatholi mbono kuJehova.
Verse 10. Amalunga endodakazi yaseSiyoni ahlezi emhlabathini athule, athele uthule emakhanda awo, abhince indwangu yamasaka. Izintombi zaseJerusalema zithobisela phansi amakhanda azo.
Verse 11. Amehlo amayaphela izinyembezi, izibilini zami ziyaxhaphazela, isibindi sami sithululelwe emhlabathini ngenxa yokuchitheka kwendodakazi yabantu bami, ngokuba izingane nabancelayo badangala ezigcawini zomuzi. Verse 12. Bathi konina, aphi amabele newayini lapho bedangala njengababulawayo ezigcawini zomuzi? Imphefumulo yabo ithululelwe ezifubeni zawo nina. Verse 13. Ngingafakaza ngokuthini ngawe, ngikufanise nani, ndodakazi yaseSiyoni na? Ngingakulinganisa nani ukuba ngikududuze, ntombi eyindodakazi yaseSiyoni na? Ngokuba ukuchitha kwakho kukhulu njengolwandle, ngubani ongakuphulukisa na? Verse 14. Abaprofeti bakho bakubonele imibono eyize nobula, abambulanga ukona kwakho kuba babuyise ukuthunjwa kwakho, kepha bakubonele iziprofetho eziyize nezikhohlisayo. Verse 15. Bonke abadlula ngendlela bakushayela ihlombe bancimfe, banikini amakhanda abo ngenxa yendodakazi yaseJerusalema ngokuthi yiwo lo muzi wawubizwa ngokuthi ubuhle obupheleleyo nentokozo yomhlaba wonke na. Verse 16. Zonke izitha zikukhamisela umlomo wazo, zincimfa zigedla amazinyo zithi, siwugwinyile, impela yilo usuku esilulindele sesilufumene silubonile. Verse 17. UJehova wenze lokhu abekucebile, ugcwalisile izwi lakhe ayeyale ngalo ezinsukwini zasendulo, ubhidlizile engenasihawu, wenza ukuba isitha sithokoze phezu kwakho, waphakamisa uphondo lwabamelene nawe. Verse 18. Izinhliziyo zabo zikhala enkosini, wena lugange lwendodakazi yaseSiyoni, izinyembezi mazehle njengemfula imini nobusuku. Ma ungazivumeli ukuphumula, inhlamvu yeso lakho ingayeki.
Verse 19. Vuka ukhale ebusuku ekuqaleni kwemilindo, uthulule inhliziyo yakho njengamanzi phambi kobuso benkosi, phakamisa izandla zakho kuyo ngenxa yokuphila kwezingane ezidangala ngendlala ezingosini zezidaladi zonke.
Verse 20. Bheka Jehova ubone ukuthi wenzile kanjalo kubani. Abesifazane bayakudla yini izithelo zabo, izingane eziphathiweyo kahle na? Abaprofeti nabapriesti bayakubulawa endlini engcwele yenkosi na? Verse 21. Balele phansi ezidaladini, abasha nabadala, izintombi zami nezinsizwa zami ziwile ngenkemba, wababulala ngosuku lwentukuthelo yakho, wabulala engahawukelanga. Verse 22. Wabiza njengasosukwini lomhlangano izesabiso zami ngazonke, akubangakho ngosuku lwentukuthelo kaJehova owasindayo nowasalayo, labo engangibaphathile ngabondla, izitha zami zibaqedile. Isililo 3:1. Ngingumuntu obone ukuhlupheka ngentonga yentukuthelo yakhe. Verse 2. Ungiholile wangambisa ebumnyameni kungesikho ekukhanyeni. Verse 3. Impela uyangiphendulela isandla sakhe ephinda njalo zonke izinsuku. Verse 4. Ugugisile inyama yami nesikhumba sami, waphula amathambo ami.
Verse 5. Ungakhele wangihaqa ngenyongo nangokushikashikeka.
Verse 6. Ungihlalisile ebumnyameni njengabakade bafa. Verse 7. Ungibiyele ukuze ngingaphumi, wenza amaketanga ami ukuba asinde. Verse 8. Nalapho ngikhala ngicela ukusindiswa, uyavalela umkhuleko wami. Verse 9. Ubiyele izindlela zami ngamatshe abaziweyo, wagwegwisa imikhondo yami.
Sicela ukuba uphendule ikhasethi lakho, siyabonga.
Verse 10. Ukimi njengebhere elikamekelayo, nengonyama ezindaweni ezisithekileyo. Verse 11. Wachezukisa izindlela zami, wangidwengula, wangenza incithakalo. Verse 12. Wansala umtsalo wakhe, wangimisa ngibe yisigcibisholo somcibisholo. Verse 13. Wahlaba izinso zami ngemcibisholo yesambo sakhe. Verse 14. Sengingohle kwayo kubantu bonke, ngihaywa usuku lonke. Verse 15. Wangisuthisa ngokubabayo, wangigcwalisa ngomhlonyane. Verse 16. Waphula amazinyo ami ngohlalwane, wangembesa umlotha. Verse 17. Walahla kude nokuthula umphefumulo wami, ngakhohlwa inhlanhla. Verse 18. Ngathi, amandla ami nethemba lami kuJehova kuphelile. Verse 19. Khumbula ukuhlupheka kwami nosizi lwami, umhlonyane nenyongo. Verse 20. Umphefumulo wami uyakukhumbula nokukhumbula, uthobile phakathi kwami. Verse 21. Kepha yilokho engiyakukubuyisela enhlizweni yami, ngalokho nginethemba. Verse 22. Ngumusa kaJehova ukuthi asiqediwe, ngokuba ububele bakhe abupheli.
Verse 23. Busha ekuseni njalo, ukuthembeka kwakho kukhulu.
Verse 24. UJehova uyisawe sami, usho umphefumulo wami, ngakho ngiyakwethemba kuye. Verse 25. UJehova muhle kwabamethembayo, kumphefumulo omfunayo. Verse 26. Kuhle ukumethemba nokulindela ngokuthula ukusindisa kukaJehova. Verse 27. Kuhle kumuntu ukuba athwale ijoka ebusheni bakhe. Verse 28. Makahlale yedwa athule lapho emthwesa lona. Verse 29. Makabeke umlomo wakhe othulini, mhlawumbe kungaba khona ithemba. Verse 30. Makanike isihlathi sakhe komshayayo, asuthe ngenhlamba. Verse 31. Ngokuba uJehova akayikulahla kuze kube phakade. Verse 32. Ngoba noma idabukisile uyakuhawukela nokho, ngokobukhulu bomusa wakhe.
Verse 33. Ngokuba akahluphi, angadabukisi abantwana babantu ngenxa yokuba ekuthanda.
Verse 34. Ukuphahlaza phansi kwezinyawo zonke iziboshwa zasemhlabeni. Verse 35. Nokuchezukisa imfanelo yomuntu phambi kobuso bophezu konke. Verse 36. Nokona umuntu ecaleni lakhe, inkosi ayikuboni lokhu na.
Verse 37. Kwasho ubani kwenzakala inkosi ingakuyalelanga na?
Verse 38. Akuphuma okuhle nokubi emlonyeni ophezu konke na? Verse 39. Ukhonelelani umuntu ophilayo, umuntu ojeziswa ngezono zakhe na? Verse 40. Masiphenye sicinge izindlela zethu, sibuyele kuJehova. Verse 41. Masiphakamise izinhliziyo zethu kanye nezandla zethu kuNkulunkulu ezulwini. Verse 42. Siphambukile sahlubuka, wena awukuyekelanga. Verse 43. Wazembesa ulaka wasigxosha, wabulala ungahawukelanga. Verse 44. Wazembesa ifu ukuze imkhuleko yethu ingafinyeleli. Verse 45. Usenza umphucuzo nemfucumfucu phakathi kwabantu. Verse 46. Zonke izitha zethu zisikhamisele imlomo yazo. Verse 47. Uvalo nomgodi kusehlele, ukubhujiswa nokuchithwa. Verse 48. Iso lami liyamululeka imfula yamanzi ngenxa kuchithwa kwendodakazi yabantu bami. Verse 49. Iso lami liyamululeka alinqamuki, akukho ukukhawuka. Verse 50. Aze abheke uJehova abone esezulwini. Verse 51. Iso lami lenza umphefumulo wami ube buhlungu ngenxa yawo wonke amadodakazi omuzi wakithi. Verse 52. Abayizitha zami ngeze bangizingela nokungizingela njengenyoni. Verse 53. Banqume ukuphila kwami emgodini bangiphonsa ngetshe. Verse 54. Amanzi aminzisa ikhanda lami ngathi nginqunyiwe. Verse 55. Ngalibiza igama lakho Jehova ngisemgodini phansi. Verse 56. Wezwa izwi lami, ungasithezi indlebe yakho lapho ngikhalela ukusizwa. Verse 57. Wasondela ngosuku lokubizwa kwami wathi ungesabi. Verse 58. Nkosi, umela indaba umphefulo wami, uyahlenga ukuphila kwami. Verse 59. Jehova uyabona ukoniwa kwami, thetha indaba yami. Verse 60. Uyabona konke ukuphindisa kwabo na wonke amacebo abo ngami. Verse 61. Uyezwa inhlamba yabo Jehova na wonke amacebo abo ngami. Verse 62. Izindebe zabangivukeleyo nemicabango yabo ngami izinsuku zonke. Verse 63. Bheka ukuhlala kwabo nokuvuka kwabo ngihaywa yibo. Verse 64. Uyakubaphindisela Jehova ngokwemsebenzi izandla zabo. Verse 65. Uyakubanika isimbozo senhliziyo, isiqalekiso sakho sibe phezu kwabo. Verse 66. Uyakubagxosha ngentukuthelo ubabhubhise bangabe saba khona phansi kwezulu likaJehova. Isililo 4:1. Yeka ukufiphala kwegolide nokuguquka kwegolide elihle. Amatshe endlu engcwele ahlakazekile ezingosini zazo zonke izidaladi. Verse 2. Amadodana anqabile yaseSiyoni elingene negolide elihle, yeka ukuthiwa kwawo ayizitsha zebumba, imisebenzi yezandla zombumbi. Verse 3. Namakhanka ehlisa ancelisa amazinyane awo, indodakazi yabantu bami sinonya njengezintshe zasehlane. Verse 4. Ulimi loncelayo lunamathela olwangeni lwakhe ngokoma, izingane zicela isinkwa kepha kakho zihlephulelayo. Verse 5. Abakade bedla kumnandi sebechithakele esidaladini, ababekhuliswa ngobubende sebesingatha izala. Verse 6. Ukona kwendodakazi yabantu bami kukhulu kunesono saseSodomo, elachithwa ngokuphazima kweso ungasondelanga zandla kulo. Verse 7. Abakhulu balo babehlambulukile kunongqoqwane, babemhlophe kunobisi, imizimba yabo yayibomvana kunekorali, isimo sabo sasinjengesafire. Verse 8. Ubuso babo sebumnyama kunelahle, abaziwa ezidaladini, isikhumba sabo sinamathela emathanjeni abo, sishwabene saba njengomuthi. Verse 9. Babengcono babebulawa ngenkemba kunababebulawa ngendlala, ababuna behlatshiwe ngokuswela ukudla kwensimu. Verse 10. Izandla zabesifazane abahawukelayo zapheka izingane zabo, zazingukudla kwabo ngokuchithwa kwendodakazi yabantu bami. Verse 11. UJehova ufezile ukufutheka kwakhe, uthululile ukufutheka kwentukuthelo yakhe, uphembile umlilo eSiyoni oqedile izisekelo zalo. Verse 12. Amakhosi omhlaba ayengakholwa kanye nabo bonke abakhileyo ezweni ukuthi abamelene nabo nezitha zabo babeya kungena emasangweni aseJerusalema. Verse 13. Kungenxa yezono zabaprofethi balo nobubi babapristi balo ababechitha igazi labalungileyo phakathi kwalo. Verse 14. Bazulazula njengezipumputhe ezidaladini bengcolile ngegazi, ngangokuba zazingenakuthintwa izingubo zabo. Verse 15. Chezukani ngidolile. Bamemeza kubo, chezukani, chezukani, ningathinti. Lapho bebaleka bezulazula bathi phakathi kwabezizwe abasakugogobala lapha. Verse 16. Ubuso bukaJehova buyabahlakaza, akasayukubanakekela. Abahloniphi ubuso babapristi, kababangana Musa kumalunga. Verse 17. Amehlo ethu ayaphela ukubheka usizo lwethu oluyize, ekulindeni kwethu silindela isizwe ezingenakusindisa. Verse 18. Bazingela izinyathelo zethu kuba singahambi ezidaweni zethu. Okugcina kwethu kuseduze, izintuku zethu zigcwele, yebo okugcina kwethu kufikile. Verse 19. Abasigxoshayo babenejubane kunezinkozi zezulu, basizingela ezintabeni basiqamekela ehlane. Verse 20. Umoya wamakhala ethu ogcotshiweyo kaJehova wabanjwa emgodini yabo, esathi ngaye phansi kwethunzi lakhe siyakuphila phakathi kwezizwe. Verse 21.
Jabula uthokoze ndodakazi yakwa-Idomi ohlala ezweni lase-Uzi, indebe iyakudlulela nakuwena, uyakudakwa uzenze nqunu.
Verse 22. Ububi bakho sebuphelile ndodakazi yaseSiyoni, kasakukuthumba. Ububi bakho ndodakazi yakwa-Idomi uyakubuhambela azambule izono zakho. Isililo 5:1. Khumbula Jehova esehlelwe yikho, bheka ubone ihlazo lethu. Verse 2. Ifa lethu seliphendulelwe abafokazi, nezindlu zethu kwabezizwe. Verse 3. Siyizintandane asinababa, omame banjengabafelokazi. Verse 4. Amanzi ethu siyawaphuza ngemali, izinkuni zethu ziza ngentengo. Verse 5. Abasigxoshayo basezintanyeni zethu, sikhathele asinakuphumula. Verse 6. Sinike isandla sethu kulo iGibhithe nakulo iAsiriya ukuba sisuthe isinkwa. Verse 7. O baba bona basekho, thina sithwala ububi babo. Verse 8. Izigqila ziyasibusa, akakho sikhulula esandleni sabo. Verse 9. Sithola ukudla kwethu ngokuzidela amathambo ngenxa yenkemba yasehlane. Verse 10. Isikhumba sethu siyasha njengeziko ngokushisa kwendlala. Verse 11. Balala nabesifazane Siyoni, izintombi zasemizini yakwaJuda. Verse 12. Izikhulu zaphanywa ngezandla zabo, ubuso babadala ababuhloniphanga. Verse 13. Izinsizwa zathola amatshe okugaya, abantwana bakhubeka phansi kwezinkuni. Verse 14. Abadala baphelile esangweni, nezinsizwa ekuhlabeleleni kwazo. Verse 15. Intokozo yenhliziyo yethu iphelile, ukusina kwethu kuphenduke ukulila. Verse 16. Umqhele uwile ekhanda lethu, maye kuthina ngokuba sonile. Verse 17. Ngalokho inhliziyo yethu idangele, ngalezi zinto amehlo ethu afiphele. Verse 18. Ngenxa yentaba yaseSiyoni echithekile, zize zihambe kuyo izimpungushe. Verse 19. Wena Jehova umphakade, isihlalo sakho sobukhosi khona ezizukulwaneni ngezizukulwane. Verse 20. Usikhohlelwani kuze kube phakade, usishiye izinsuku eziningi na? Verse 21. Sibuyisele kuwe Jehova, siyakubuya, yenza izinsuku zethu zibe zintsha njengasendulo. Verse 22. Ngokuba usilahlile nokusilahla, wasithukuthelela kakhulu.